mwaramutse neza dususuruke Hakizimana John ati muraho ndabakunda Hakizimana we yego turaho natwe kandi turagukunda pe nuko utinda saba indirimbo tugumane ya Coral Oziana ishimishe injuti zanje zose na Thomas Kamirindi murakoze Hakizimana John na urakoze cyane ndagushimiye pe
Hallelujah.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Niyo nshuti Alexis uri mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndaramutse abakunzi badususuruke mu Burundi indirimbo yambi ya ba Brothers ishimishe Esteri. America turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Nitwa Jean Paul Nezirizaza, ntuye mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo umurenge wa Tumba. Kaba nifuza gutashya inshuti n'abavandimwe. ndatasha umuntu witwa Merci n'uwitwa Keza bari ku mugabane w'Uburayi nabo umuryango wa Protazi bose, ariko by'umwihariko abantu twiganye muri Senior 6 EFK kuri groupe scolaire Binaga n'abandi ubu twiga hamwe muri Bushoki TVET School, nkaba mbifurije ibihe byiza kandi dukunda radio yacu VOA News. Murakoze cyane. Indirimbo nifuza yari Amahoro ya Mani Martin. Murakoze cyane.
Nezirizaza na urakoze cyane.
Turabakunda cyane.
Ye natwe turabakunda pe. Umunsi mwiza.
Ye namwe umunsi mwiza.
Susuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Kamanzi Jean Damascene ati ndabashuhuje mwaramutse. Kamanzi we yego twaramutse nawe suratangaza iki urakomeza uti ntuye Rwanda ndasaba indirimbo bibananiza iki yabyumva uhore murakoze Kamanzi Jean Damascene na urakoze rwose
abarenganijwe ari wabantu bashyira mu gaciro bahora baharanira amahoro
rya Amerika dususuruke. Nshuti rero dususuruke zose burya uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com. Jayo ukande ahanditse ibiganiro urabona ahari umuziki naho. Havugimana François Xavier yanditse kuri Facebook VOA Radio Yacu ati mwaramutse neza Thomas Kamirindi we. Yego yego naramutse nawe surakomeye. Maze rero utina gusabaga indirimbo urwo ngukunda n'ikimeza kandi ugira umunsi mwiza. Havugimana, iyi ndirimbo ni iyabanya kwigendera Sebanani Andre n'umufasha we Mukamulisa Anne Marie. Nawe rero ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ni no kuri ubu butumwa bwawe dushorejeho dususurukya iyi munsi. Wowe rero Havugimana François Xavier namwe inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.